ɛkɔma asɔre titenafoɔ a ɔmo edi asɔre anim. Enuanom mmarima, sɛnea ɛdi yi sɛm ɛkyerɛ wɔ nsɛm kyerɛkyerɛ ne apam nwoma mu no, ekuo a ɔmo rehwɛ ntutusuo duduo mu no, ɔmo na ɛma kwan sɛnea ɛwɔ sɛ yɛde asɔre sika edi dwuma. Na saa kuo yi, ɛtitenafoɔ no a wɔdi kan ɛne ɛsomfoɔ a ɔmo du mmienu ɛne asɔre asɔfoɔ na te adwa mu. Ɔmo na ɔmo kyerɛ sɛnea yɛde sikasɛm yi ɛbɛdi adwuma wɔ asɔre mu. Na ɔmo de asɔre sika no ɛma nkorabata na ɔmo tumi de adi dwuma sɛnea asɔre mmara ɛkyerɛ. Na asɔre hwehwɛ mu nkorabata nso, ɔmo nsa ka nea ɔmo hia biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhwɛ sɛ sikasɛm no ɔmo adi ho dwuma sɛnea mmara kyerɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhwɛ asɔre agyapadeɛ so. Na saa nkuo yi, ɔmo nhyɛ asɔre adwuma biara mu. Na ɔmo nkuo a ɔmo a wɔka ɔmo ho no, ɔmo wɔ nimdeɛ wɔ nkontabuo mu no, ɛna ɔmo tumi rehwɛ mfidie mu nso. Na ɛnam nhwehwɛmu a saa sikakuo yi ayɛ no, nhwehwɛmu kuo ayɛ no, ɛyɛ wɔn adwene sɛ ɛkwan biara so no, ɛkwan sika asɔre sika no, wɔde adi adwuma sɛnea mmara kyerɛ wɔ afe a na ɛyɛ 2009 mu. Na ɔmo de adi dwuma sɛnea ɛkyerɛ, na wei ɛna asɔre nhwehwɛmu kuo de da n'adi. Ɛyɛ me panyin Robert C. W. Cantwell.